Yo.
Trendybeats.com.
Goodbye.
Oh.
Checky bro, we are not the same. Jana ilikuwa chwani, leo ni ruwa, bebe ime change. Cheza na price, cheza na chain. We are not the same, we are not the same, we are not the same. Checky bro, we are not the same. Jana ilikuwa chwani, leo ni ruwa, bebe ime change. Cheza na price, cheza na chain. We are not the same, we are not Yo. The same, we are not the same. Endea watu wako, miss your wenyu. Atikabayo me change, mpaka location si same. I'm sorry, ndani ya German, kichwa kwa lapa ki switch my lane. Ana wengine, but wanajua bad bitch, mandi ndio main. Mbona nikiwa down, hakuna mblain, aliwai complain. Sign a different story, wame switch up, kebu kwanza explain. Kinachoma, kinachoma kwa brain. In a sound car, round of applause, akipiga backshot, bamba, I'm insane. Na provide audience, stupid money zero sense. Kimaliza doba na drop sex tape out on the fans I guess. Wanauza jina, nauza experience. Ongea na manager, red card depo kauko serious. Checky bro, we are not the same. Jana ilikuwa chwani, leo ni ruwa, bebe ime change. Cheza na price, cheza na chain. We are not the same, we are not the same, we are not the same. Checky bro, we are not the same. Jana ilikuwa chwani, leo ni ruwa, bebe ime change. Cheza na price, cheza na chain. We are not the same, we are not the same, we are not the same. Ngoja ni jaze glass, ngoja mfunzwe class. Ngoja ni washo kuflex ukiwai maganji na una ass. Hini jine wazito, weka skize last last. Nini mshua kwa chini, juka baya ndio come fast. Baby boy, mina yo hosi same. Umezoya ma idler, mini na ganji, mini na fame. This the best pussy you ever have, ishi si lame. Katafute mapadre, choma dhambi na kiflame. Na hisi game, hisi game. Nikichoma moto, lazima nita frame. Hatuko same, hatuko same. Nina mbuki flani, lazima wa octane. Checky bro, we are not the same. Jana ilikuwa chwani, leo ni ruwa, bebe ime change. Cheza na price, cheza na chain. We are not the same, we are not the same, we are not the same. Checky bro, we are not the same. Jana ilikuwa chwani, leo ni ruwa, bebe ime change. Cheza na price, cheza na chain. We are not the same, we are not the same, we are not the same.
More music on trendybeats.com.